ngihamba izinja ngisho lesi singabili muva ngivunga nginyathi bibunga ngithathele phansi vele mina ngihamba ndamadela kufa bafuna ukubona sondela ngisho noma lomakho singamgubhela kunganginyathi intwana yami lalela usukela amabhara ngisho yena udevele eke.
Bafuna ukubona sondela, ngisho noma lomakho singamgubhela.